Katio
Skrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Chino nziri docheka vepiko. Aiwa uya imarats. Aiwa uya muparats. Asina nyats, dati imarats. Enindabo anchada kurwadziswa. Tamyang no anchada kutambisirwa. Enindabo anchada kurwadziswa. Tamyang no anchada kutambisirwa. Kweza kweza paritonda tisa. Ndesesa ndesesa. Aiwa kani rudo iresa. Rudo rwakambo ndi cheka. Rudo rwakambo ndi pengesa. Rudo rwakambo ndi tisa. Rudo rwakambo ndi pisa. Enindabo anchada kurwadzi